listening.
Yo, that shit is crazy.
No masterpiece. Hey. 10 bad bitches and they after me. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big trip, what you call it? Ice chain, pure water.
Ice.
You got the cab, but can't afford them. You got the bad, but can't afford them. I ride it like a jet ski. Some of the bad bitches, they harassing me. It might be because I rap and be the athletes. Stop asking me. I know they mad at me. Nah, I'm in the coupe, then I slide like it's Vaseline. West Coast 6, poach on like a trampoline. Take a break out, put it on the triple beam. I know I'm Canada, but I see a lot of teams.
DJ Aston, number one, Redeems Crusader.
Also 50 up, make them tie the club up. Club, take your bitch out the game, I had to sub up. No masterpiece. 10 bad bitches, and they after me. Like a masterpiece.
DJ Aston.
Crazy.
I pray every other day. See me and you, you go see another day. We go tumba, go back, go tumba, go back, go tumba.
DJ Aston, number one Redeems Crusader. DJ Aston.
Chimba, mweke chimba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Nayo asapani kalito. Kuna bash na buruka ka mosquito. Kabaridi na vutia mamito. Leo kuna waka joka majiko.
DJ Aston, aka The Jukebox.
Wanafunda shasha hadi kwangepa. Nika ita Sasha, akawasha shada. Zika shika tukazima jokwa mkeka. Kura uka nika dekupiga ngasha. Nikika msasha amenipakisha. Pesa kwa bahasha. Nayo kana pesa mweke chimba. Kana moto kana umiza mweke chimba. Bad girl mweke chimba. Chimba, chimba, mweke chimba.
She's so insecure. She don't make love with the lights on. So insecure. She don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure. One day she leave me. And she find another guy who make a
DJ Aston.
You need give a magic in cheese. In a stalker, now come holler. When you make it, I see angels. And I hope you see the same. You're insecure. Oh, I'm insecure. Oh, baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure. Usomanga message ukiniachia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. When I swim on a t-shirt, you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, sini machizi. Twachuzana, kipo busy. And your body is a movie. And I hope you feel the same.
Never tell on my story. Na venye mi unyanya and I'm sorry. Bingo delight, Rasta man do, Rasta man dem, Rasta man go there. Bingo delight, Rasta man drum, Rasta commando, ni no shash commando. Mababu kumanyanya si tunyani kabisa. Wavulana kwa wasichana si tunyani kabisa.
Nikisema ngwae, unasema gode. Ate, nikisema ngwae, unasema gode. Ate, kuna shere, kwetu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, na kuligolize. Kuna shere, kwetu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, na kuligolize.
Nafula, stuck you ni miss. Niko na kipengeneza taku kikis. Magura, stuck you ni dis. Niko mashash, mistaki mabist.
DJ
kuna reso ya jogo. Na zote zimenyanya kama kondo. Afande suwache. To legalize, dawa ya cancer. To legalize.
DJ Kabu.
DJ Aston.
EFD Records.
Do, do, si, do, do. Nimeshinda loto. Kukupata mtoto. Basi wewe wanani. Niambie wanani.
Kwang kwang.
Wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni hater. Naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani. Usikia wivu lipenda msewa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyo ni mwangu, wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipaza toto.
DJ Aston, aka The Jukebox.
Wanani, kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto. Ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri na mongo. Toto ni mkia, na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wife nita kushkia. Ngupeleke murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto yet. Toto neweza dina kujanga kwa ndoto yet. Taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mitatekwa na masonko. Kwa kumi merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipose pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kimangoto.
Basi wewe wanani. Niambie wanani.
Kinene,
lakini tunapambana.
Kila mziki majanga lazima tuwanene.
Wanajifanya wanapenda hao,
ila wanajitumiza
hao.
Wanajifanya wanapenda
hao,
ila wanajitumiza
hao. DJ Aston.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea,
yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema wanakonea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea,
no.
Watakutusi ndio ukachi na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity karama. Wakisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa ye ni mtoto wa
Gadu boy.
Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fans wana kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda bu. Si neutral simple boy kakila siku. But Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezo ya hizi.
Naona mwangaza hawajui nyuma yetu kiza kinene.
Lakini tunapambana.
Kila mziki majanga lazima tuwanene.
Wanajifanya wanapenda
hao,
ila wanajidimiza. Wanajifanya wanapenda.
Hey.
Yeah. Did you know on Hunger Words, yo cup and hands, ile time ya cramps. Did you know Arsenal fans, how kwa us Arsenal fans. Did you know Alejandro ana mutu batisa ya DJ
Bad Boy.
Did you know mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndoo.
Kuna kutu DJ Austin aka the jukebox
biology nyonyo ology nyonga ology punyeto ology
biology
g ngwati ology g ngwati ology g ngwati ology g ngwati ology
Bogi Genje,
tell me what,
Ati, nije ya mjini, sayi niko ching ching. Lugha ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya, niko dim dim. King king, matululu ting ting. Ade bad man niko pin pin. Wash ako futi sito skija di kwara. Kabla niko chai niko peleke na mtara. Gwala gwala, zied dala dala. Gala gala, woto takudara. R.I.P. Vasco, ski na dirash. Moment of silence to wash ye shash. Juzi wali mok na tileo amepasha.
Ujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash.
Duko nzakwa, wako shomwe. Na mambogi, wako mamoshi. Duko nzakwa, wako shomwe. Na mariambes, wako mamoshi. Luku diriba toja imenywa kungira. Alele, leo kusere kwa pira. Na machaji leo tuko maondira. Makangethe ni manduki za mafila. Shashola, dosiezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena. Wakichuom na wavuti ya mbegega. Roundi itabidi wa meteveva.
Kuchambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafa.
Duko nzakwa, wako shomwe. Na mambogi, wako mamoshi. Duko nzakwa, wako shomwe. Na mariamezi.
Insecure DM yangu ni Vixen. Wasani umuta vida haga tingishe.
Ako DJ Aston
Shonsi chachishe. DM akidai na myself insipige. Comments IG wanadai ya mythiken. Picha ID ya mechapa kubiten. Niko insecure DM yangu ni Vixen. Wasani umuta vida haga tingishe. Ako insecure ati Shonsi chachishe. DM akidai na myself insipige. Comments IG wanadai ya mythiken. Picha ID ya mechapa kubiten. Kazi ni kazi bora banda. Acha dema haso la pige mboka ba. Na kazi ni kazi bora banda. Hini mboka imetoa madem kwa dima. Nga hustle money ma. Bubble for your man. Hustle
DJ Aston
Bora do, bora do. Makasiri kwa mbali. Bora do, bora do. Bora do. Makasiri kwa mbali. Bora do, adi. Bora do, bora do. Makasiri kwa mbali. Bora do. Borado, borado, makasiri kwa mbali, borado.
Akipita, mina baki nimebliki ya kirombosa. Mina baki nimestidi ya kinama. Mina isundua kama thigi na ni mama. Badai nitamwita baby, mini papa. Azma nitakata kiki, nikisliki. Sita staga, sita bliki, nikichiki. Sita genya, sita didi, nikichiki. Nito nyanya nimesiti. Borado, borado, borobo. Borado, borado, borado.
DJ Gago Boy.
Picha yako ilipostiwa kwenye Twitter nikatamani. Nilijua uwezi amini. Nikajiuliza nitafanya vipi uwe na mimi. Iwapo si kawaida. Na sasa niku moto moto. Mimi wako mtoto moto. Ninachohisi ni rojo rojo. Napenda zako
DJ Gavu Boy.
Napenda garo zako simple.
Ndiyo manake.
Uko simple. Napenda garo zako simple.
Ndiyo manake.
Ya sasa ni kumoto. Nimyo wako mtoto.
Ndiyo manake.
Ninajohisi ni rojo. Napenda zako.
nikupe penzi kwako nipige kambi mimi na kuenzi bila wezi jiwezi mapenzi si watatu bali
DJ Aston
kiwa mbali penzi na dondokwa na machozi usinipe ejeki usinipe atebreki jo kwangu ma unipe malavi davi wewe ni dakitari jo unitibu nisipate maumivu kwangu tabibu kwangu usafika na kwambia karibu jo kwangu ma nikushike taratibu bila hibu ndio manake
uko simple la bella y la rosa que simple
ndio manake
uko simple la bella y la rosa que simple
ndio manake foto moto inaleta ndoto moto foto moto Foto moto inaleta ndoto moto Foto moto moto to. Foto moto
moto
inaleta ndoto moto Foto moto moto to.
DJ Gabbo
tunajua wewe ndoto Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga Ye ukinikanyaga utanipenda cowboy la makaranga
Señor Alejandro, you have a visitor
Snotty flow
Amekambila ngodha na nyonginyo
Nimekambila ngodha na nyonginyo
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane Niko na first aid kit, iko na funnel
Notes zangu ziko KBC channel
Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto
Kwa na ofa juzi Ati mutafanya nikai kama chungli Ati mutafanya nikai italian wa azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa ndo tajoma na sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Ana buy makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Zilo rainbow ni makeup Ni makeup Zilo rainbow ni makeup Si urembo ni makeup Ni makeup Si urembo ni makeup Ni makeup Siri yangu when I wake up I wake up
DJ Aston
Siri yake when she wake up Ni makeup Atoti mascara Lipstick imekaukia kwa sigara Crop top umebaya pasngara Swara swara mina kwara Maziwa na kulage yasi Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi Nika rembo kana piga mpaka nyole basi Side chick ndo wacha lipstick kwa shati Zilo rembo ni makeup Ni makeup Zilo rembo ni makeup
Akakanguna ni kamali yao mare mare Ni kamali yao mare mare Akakanguna ni kamali yao shashamane Ni kangali yao shashamane Akakanguna ni kamali yao mare mare Kangale au shashamane Ni kangale au shashamane
Mami we ni mali siyo mare mare Dani ya dera kama msumare Nikona wish na siyo gare
DJ Aston, aka The Jukebox
Kakijela, msela, put your hand in the air Make a fist Mandela, kwa jela, na stela Ndokwela, kaningoma kapela Kanimbosho kwa hela, kunyeshe umbrella
Nye kemon
Shafashi na mbosho
Nye kemon
Yeah, come on.
Yeah,
sendo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipa kichwa na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Nima bambuwa zina bambuka Nima bambuwa zina bambuka Nokilia machozi panguza Nokilia machozi panguza
Hadi choko chrada gane
Nada kamata, sista kata Chuna chuna fuzi kutumia nelkata Dada kamata, sista kata Makejani tukisikiza DJ kata
Wameanyap kijijini Wakomi wasomi adi majini Mashoshe mafiat wakudukani D Kingping toka sauti Kuna nyisha damu mabatini Magaldem wako jumi tini Maboydem wako chini inda kwa karing Ari Ring ding
Mdani kabisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipa kisha na kupiga koto Ama
Pandemic, pandemic Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa metukaribisha na mboka Mapantre wanaona ngombe kuku Madem biringanya
DJ Aston
Night runner size wezi toka pudu Mturo kwa ngatamu, 8:30 usiku Nama terrorist, hana wata kubomu Pasta nganga, hana wata kukon Jimanchi,
DJ Aston
Alejandro, Vandem wapon
Oh, pandemic Koroka imeisha, pandemic Demu wako handsome, pandemic Huna chaja Samsung, pandemic Pa, pa, pandemic Oh, pandemic Pa, pandemic, oh, pandemic Tako juju ka breaks za Honda Tako black black ka shits za Konda Na tuko mavela ka choki wa mocha Waganga si wa genge ni na mbogi ya macha Tako juju ka jack ya tractor Kunyifanye wet ka sweat ya jam down Kana penda mao na mset protractor Manzika ni chep na mtwep na countdown Ala kazim, ala kazam Abrakadabra zing za lazu Nil kwa wazim Pedi wa Saddam, maka kabrasa kanita bazu Oh, pandemic, koroka imeisha pandemic Name wako handsome pandemic, unachanda
chamba Minajua hati we unajua, kani trust unajua ni kushua Kemoda, chama moja majua na kulai kwa line na ninajua unajua Mapema, mapema very fast mapema Mapema very fast mapema Mapema very fast mapema Mapema very fast
Mapema modo mindo kimona jo
DJ Aston
Unajua hii mtaa mindo kusema jo Wacha machota unachachisha ya Mini Christian Ronaldo si chizi vimesi Kama gavana wabado uruki kasina Unaruka kipetero kiyesu Nakata history kana kata na kisu jumi Upenda magoshodo na blend konyagi na kavodo Kimoda kina nireke modo Zina nice kama devo wakatondo Kami ni Samsung, ya ni Delilah Mami kunasa kama Raila Kicho nyanya zimerate, macho kam China Kona kina minor, na mademo finer Mapema, mapema very fast
Minajua, tiwe unanijua
Kani trust,
unajua ni kushua
Dondoka,
chama mocha majua
Dondoka, dondoka, dondoka
Nangipata, naipima, pima, naipanda, nalima Nangipata, naipima, pima, naipanda, nalima Naikichapa, chona, dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey
Yeah, unasante ya punda, unamateke Nikikuna, uta humo, uta nastete Waveve, jo zikibundi, msika kakote Wade, bendo, iso, daba, zitokote Anata, ikona, sija, teba, unge, mato Penata, indizi, na pandakas, ni mato Scam, fast, nip, stone, enda, kako Bema, girls, busy, wana, ball, kuliko, mako
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima Naikichapa, jona, dondoka, ey, dondoka
Kila esto jiji ni na bibi
kalale.
Una kulanga Ferrari
kalale.
Ushamawe kahalwale
ni kalale.
Una vya mingi kahao
kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai miss. I miss kasi ganje, hai ni saidi.
Yo, that shit is wata crazy. Wata gwane,
wata bauti. Big bro man, kona daibi kalale.
Kalale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Kalale,
yo, yo, yo. Kalale,
hey. Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue. No siache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko up de na tiki mubi yote maipu. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem ndo liku inafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama
Gadu bo.
Niyadise mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeza bei ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki wa madame.
Kem kem wata gwane wata by miss. I miss kasi ganje, hai ni saidi. What a guane, what about it? Big bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Yadi, yadi,
nini kalale.
It's DJ KY.
Kalale, hey.
VTJ Joe. Kenya, Naija, let's go. Joe, wait.
Only one day low, hello.
Wait.
Only one day low, hello.
Let's go.
DJ Aston.
Nifty boy.
Bazenga. BDG Jones
Mavu on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When he daya, daya. When he daya.
Bomba tu bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na bokot, kana penda nyef.
Kenya tunateni,
tunabol na maheni. Saya shida na wakeni, tunapenda nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Sio sidom, ini sidonyo, sio sidom, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo, sio sidom, ini sidonyo, sio sidom, ini sidonyo, sio sidom, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, leto Maria, kafitoka, watone Maria, asalamu alaikum,
kashabu Maria,
kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria, kashabu Maria,
yeah.
Hey, watch ya jira on this kubwa ndole. Yeah, lisi ziteka na kwa choche. Chicha kuwa sindu kifika na nikuote. Toka east, west, north, hadi south, eh. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sindu kifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sindu kifika kote kuote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mini master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jump start kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hang down. Quarter to nine man down. Bow down. Ni show nani ana land town. Kutoka downtown.
Wati ya jira mdisi kibwa ndole. Kia lisi ziteka na kwa choche. Chachua sindu kifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafua sindu kifika na
ni kuote. Miukata makale. Naongeza na bale. Kanina maganje. Juni
Aston
kwara kwara
Wuhan kulikonga
mdo na busa tukaisunda kwa mugo kadunda tukacheza tuna distance dunda tukacheza tuna di ya utogwa kamevuta korone umojo kamedunga polo budango potatoka ndongo kumdondo takudunga jongo
ukata makale naongeza na bale kanina makande juu niko kwa rande
steady rocking on the midnight train.
DJ Aston.
Ama tume bleki na umenoki wendi ama piana beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Na, menda kabambe jujo hauna class. Ninko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiachi. Kiatu madhare badae ni fane.
Hiki ni nasikia kukata keki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise tipiri. We mnazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakatika na chupi. Ringi keroma weki tu. Shika mina washanga kihudi ringi kiroma wiki chupi
ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga na staga niki medu medu staga na staga niki medu medu miujali ganja na leli
pigia hila kama bengi wanege swaga hila haiketi yuku sipigi feki utokuta na bafengi
Louis Gucci your brother Nakata madeni mkali zaidi ya dona Tanasha simba wenu na nyasi menu Haina ganyama sishoboki hata ngoma zikibuma Still sasi spendi mazoe talking chenga na uchuna Baby wash your name Uje uyu mwike nasi Kama takinywa aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi Tell it's all on me But I'm not for my number Napenda watoto wenye darasa Punguza self into kukachi
Toto na pombe, toto na pombe, toto na pombe. Nilichofuata ni toto na pombe, toto na pombe, pombe, toto na pombe. Pombe.
Wananita sultanu kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Wananita sultanu kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe tule wali wananita sultanu kugeto njoni kuonyeshe maisha ya majengo tupitie mpambe tule wali twende pangani tuchade majani ah nono umevamini na unashinda ukivuta vuta chini ni hiyo haga inainua sio siri samahani ni macho sio mimi tumefika humu ndani ya giza usijali bei nitalipa
kidogo msupa kaitisha nikasikia meitisha kingfisher hey. If you know you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai manzeni leo leo ndio leo manyundo leo watoto na vileo.